Crawford. Boozle table, big comfortable. Be able, look at the table. See, big comfortable. Stulta, my thousand. Stulta.
I funny. I money.
Yeah.
Nami ndakwazi ukwenza. Izinto zenzeke mntanami, abantu bathi ndenze imilingo. Yudusimsalabim akubonakali into, awuyimselindim akukho mehluko. Bayabuza abantu ndiyakwazi ukwenza, baxelela abantu ndenze imilingo. Sapandenze
table, see big comfortable.
Nami ndakwazi ukwenza.